yɛma wɔ akɔabade ba ewiase audio nsɛm a ɛwɔ Ghana, adesua a ɛfa apɔmuden ahodoɔ ho. Ansa na yɛbɛhyɛ yɛn nkɔmmɔtwetwe yi ase no, ɛma wɔremfiri nea ɛdi so yi. Apɔmuden kɔmmɔdie yi bɛma woanya adesua afa w'apɔmu ho bebree wɔ aberɛ a wontua hwee. Ɛnyɛ nsia na mu ma dɔketani. Sɛ wowɔ nsɛmmisa fa w'apɔmuden ho a, kɔ ayaresabea na adɔkotafo nhwɛ wo. Ɛtiɛfoɔ me mama wo, aha. Me din de Lydia Yɛlekurogo a meyɛ nurse wɔ Karaga Municipal Hospital a mesi anayama Mr. Francis Owusu Kwaku a ɔyɛ nurse, senior nurse manager wɔ Karaga Municipal Hospital. Ɛnɛ da yi, yɛbɛdi nkɔmmɔ bi afa epistasis a ne twi mu yɛbɛka sɛ hwenepɔn. Na obi bɛbisa sɛ hwenepɔn koraa yɛ dɛn ade. Hwenepɔn ne sɛ mogya bɛfiri obi hwene mu. Ɛyɛ yare a yɛtae hunu wɔ emergency unit. Epistasis anaa hwenepɔn yi mu gu ahodoɔ abien. Mogya no tumi firi hwene no ano anaa hwene no akyi. Hwenepɔn yi yɛ yare a ɛtae si wɔ mmɔfra ne mmabunu hwene ano. Nanso, mpanyimfo no de ɛtae si wɔ wɔn hwene no akyi. Ɛtae si wɔ mmɔfra mu sɛn mpanyimfo. Ɛsiane sɛnea Onyankopɔn bɔɔ mmɔfra no. Obi bɛbisa sɛ dɛn na ɛtae de hwenepɔn yi ba? Asɛ causes anaa risk factors. Nea ɛdi kan a yɛbɛka no trauma wɔ Aborɔfo kasa mu. Trauma, sɛ mmɔfra di agorɔ na sɛ wɔn anim hwɛ hɔ a, anaa sɛ obi to ne nsa bɔ obi hwene so a, ɔtumi nya hwenepɔn. Anaa nkwanhyia tumi ma obi nya hwenepɔn. Hwenepɔn yi tae si wɔ hwene baako pɛ mu. Nanso ɛtɔ da a, ɛtumi si wɔ hwene mmienu no mu. Sɛ mogya no firi hwene no akyi a, ɛtumi pue omini mu na abɛfa w'anum. Nsɛnkyerɛnne yi tumi ma obi gyene sɛ nipa no ɛɛfe mogya. Nanso na ne hwene na apɔn a mogya no firi ne hwene no akyi. Na ɛtɔ so abien, nipa binom taa de wɔn nsa hyehyɛ wɔn hwene mu. Ɛyi tumi ma oburoni bɛsɛ capillaries anaa nsin nketenkete a ɛwɔ hwene no mu pae na mogya aba. Nea ɛdi hɔ, polyps. Polyps, yɛbɛka sɛ onyini a ɛwɔ hwene, obi wɔ a ɔhwɛ ne hwene mu a nneɛma bi sisisisi ne hwene mu. Woyɛ obi a biribi saa taa ɛwɔ wɔ hwene mu a wobɛtumi anya hwenepɔn. Nea ɛdi hɔ, sɛ obi wɔ mogya mmoroso a ɛyɛ hypertension na sɛ ɔna nnuro so, wobɛtumi anya hwenepɔn yi. Anaasɛ obi da aduro bi te sɛ aspirin so a, ɔno nso ɛbɛtumi anya. Ɔpɛbrɛ mu, yɛtae nya nipa pii wɔ ayare sabea a wɔde hwenepɔn aba sɛ yɛnhwɛ wɔn. Obi a ɔnni vitamin K ɛhwene nso ɛtumi pɔn, ɛtaa pɔn. Obi bɛbisa sɛ first aid anaa dɛn na obi bɛyɛ wɔ aberɛ a wanya hwenepɔn yi. Sɛ wohunu sɛ mogya firi ohwene mu a, ɛmma wo yam nhyew, ɛmmɔ birim, mmom sɔ ohwene no dendennen na fa block to so wɔ aberɛ a worehome afa w'anum sɛnea ɛbɛyɛ a mogya no rensan n'akyi nkɔ wo mene mu anaa wo yam. Ɛna biom, yɛbɛbisa sɛ dɛn na ɛkɔfaa hwenepɔn yi baeɛ? So ɛyɛ BP. Sɛ ɛyɛ BP a, yɛbɛsusu wo BP na yɛama wo nkyerɛkyerɛ ne nnuro. Ɛtɔ da nipa ne pii nni mpo sɛ wɔwɔ BP kɔsi sɛ wɔbɛnya hwenepɔn na wɔde aba hospital. Ɛtɔ da nso a, sɛ woba hospital a, yɛtae yɛ mogya nhwehwɛ mu ho nia ɛma a ɔne kuro no hwenepɔn e. So wowɔ yare bi te sɛ hemophilia na wonni vitamin K. Ɛsiane sɛ eyinum nyinaa tumi ma obi nya hwene pon enti se a doctor fo yen hwehwe mu na wo hu nea ede bai a na se wo so ano a hwene pon no ntai ma biom se yan hwe na se yan hwe ensi moja no ano a wo betumi ahwere moja no ama wo BP akɔ fam ebetumi agyae wo anisubiri ana ohume koraa betumi asi a yɛbɛfrɛ no difficulty in breathing. Sɛ mogya ne ba dendenden a etumi pue firi nipa no aso mu anaa n'aniwa nkyɛn mu. Enti sɛ wohu ayi nyinaa ɛmma wo yam nhye wo na mmom ma wo nan yɛ ntiantia wɔ ayaresabea. Anaa ansana wobɛba ayaresabea no sɛ ɔhwene no mu dendenden na bue w'ano na home fa w'anum bɛyɛ 10 seconds mogya no bɛgyae sɛ ngyae a na wama wo nan ayɛ ntiantia na waba ayaresabea na yɛahwɛ. Afotusɛm kakra a mede bɛgya yɛn ne sɛ, sɛ woyɛ obi a wotaa de wo nsa hyehyɛ wo hwene mu a gyae. Ebiom sɛ woyɛ obi a ohwene apon da a ntaa mpagya adeɛ a emu yɛ duru. Ɛnyɛ saa aberɛ biara na wo hwene bɛpon. Ɛna mmarima no a wɔtaa pagya nnade no, ɔmo hwene taa pon paa. Ɛwom sɛ exercise yɛ but woyɛ a hwɛ yie kakra. Woyɛ obi nso a wowɔ hwenemuyare a bɔ mmɔden sɛ wobɛba ama adɔkotafo ne anɛɛsefo ahwɛ wo. Ebiom wobɛtumi aba ayaresabea na yɛakyɛɛke wo BP nso ahwɛ. Ɛtɔ da a BP no kɔ soro a ɛtumi ma wo hwene no pon. Nea atwa to koraa, woyɛ obi a wo hwene taa pon a, yɛwɔ chemical bi a wɔfrɛ no humidifier. Wobɛtumi de bi ayɛ wo hwene ɔpɛ berɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a wonnya hwene pon. Meda ase sɛ wotie audio nsɛm yi. Mewɔ anidaso sɛ adesua yi bɛboa wo ama woasi gyinaepa wɔ abrabɔ mu.